nga gwaire kitongole kikesese we kirayiza abakulembeze abalonde naye emikolo gigenda kuweera jja kumutimbagana okusinga olw'ekimbe ekyabola ekyalangirwa mu Uganda. Amyuka ssenkulu w'ekitongole kikese Ben Kiginya ategeeza nti mu nteekateeka eno waliwo batona bagenda okubeerawo mu buntu nga bakansala bakkirizidde okujja n'abantu babiri ate Lord Mayor agenda kukkiriza okujja n'abantu abamwerekedde mwenda. Daniel Nuwoya Biine ye mwogezi w'ekitongole ekya KCCA.
Tuyina bakansala asatu mbana abagenda okulayira era bano baaniriziddwa okutwala ebirayiro byabwe na buli kansala ajja kukkirizibwa abantu babiri okumuwerekerako awamu ne Lord Mayor okwerekebwa abantu be mwenda. Kino kikoleddwa okulaba nti nno emirimu kibuga kigenda mu maaso n'okutuukiriza okukkiriza kw'ebyobulamu naddala okulaba nti tetuwa mwaganya ekirwadde ekitufunyeko warning okutuuka mu kibuga tetinnatuuka tetulina muntu yenna mulwadde wano mu Kampala naye tulina okulaba nti nno twekuuma tunaabe mu ngalo tuleme okukungaana abantu abangi mu bifo eby'olukale tulabe nti nno